You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
O lo whaitioina e nisi le mā māo le whaasalanga na aumai e le whaamasinonga. I se pātele na ia whaia solitu la whono o whewsua inga whaamalosi ma isi whainga mātanga i tamaiti. I se aonga ale e kālesia kātulika Roma na whaia aonga ma pule ai. Na o le iwa māsina ua whaatunuina e tuli o le whaasalanga o Gerard Joseph McNamara o le itu ai ngā whelela le Malisi. O le aonga le Malisi i se pitunu uitua o le se teteo Vitoria na pule ai McNamara ma uia fo'i le whaia aonga o tā alonga po o le PE, le Physical Education. O se tasi na sāwa aina e McNamara o le alii o Peter ma na tā uai Peter le tūlanga a whāina na o yeilo na o langa. Atua ile la mafutanga malona tina, ona o sa wanga a Gerard McNamara na whaia i ata ia ai o aonga i le aonga le Malisi.
He told lies to my parents and eventually caused me to end up in boys' homes and whatever. It destroyed the relationship between my mother and myself. She died recently and we never recovered from it. So yeah, it's had a huge effect on my life.
Na whaalia e Peter na i loa le toa tele o whaia aonga ma isi tangata le le tāla whianga i o mea na whaia Gerard McNamara i tamaiti o le aonga. Ai mai se lava pe ala vea se tamaiti ti se tā aonga.
100% it was well known in the school. Every kid knew if you got taken into that room, what had happened in there and you got mocked for it.
I na walawina mai le whaai unga le whaamasino, na toe whaatepa ai Gerard McNamara. I le tūlanga whāina o tamaiti na tuinātu le whātuatuanga e o lātou mātua i āta ia, na te aoa oina, ma tausia. O Gerard McNamara ua walu se fulu tausanga lona matua, a iwi i lea, o lo o telitonu se tasi o tamana sā wāina i tutonu o lea onga, e le taitai whetaui le whāsalanga, ma le mamafa o le soli tūlafono.
Oh, look, I thought it was outrageous, to be honest. This is the fourth time this sick monster has been criminally charged, that sum total of his four separate criminal offences is 9 months jail time. I mean, you get that for offender bender. That is just ridiculous.
We would have liked to have seen him get a bit more, but 9 months at 80 years old, he's going to do it pretty rough.
I'm speaking loud and proud on behalf of us to say, you know, the church, we are going to get justice for the first time. You've been monsters to us over the last 30 years.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.